Hey yo, what's up, DJ? It's more high than broken killer on the world on the beat.
I'm all you must get, you, my baby, yeah. You are my baby, ne matter if no melody. My sound is humo yo wange. Can't put in the movie, but never who wanted my baby. Oh, oh, oh. You say no. I tell you, Tiri Hunzina, my talent. My book, no matter where I go. When I meet you the first time. Nakubona wambini smiling, kahela kama bewe hard time. Mission yangu wajifeeling, kala iwange uiseno. My baby, my darling. Na usima, uni humoyo wangwe. Na usima, uni humoyo wangwe. Na usima, yumbateti. Mabungu, yeza fehu zengo, kulinde bambi. Masiti, baramiwe wasembe. Yoma ni jana, enimba waingunya humoyo. You look so pretend good, na usima. Na usima, uni humoyo gwangwe. Na usima, uni humoyo gwangwe. Zale hendo mele ni maisa undi humoyo wange. Kekutu nde mubi pande wa huwa ne ma baby. Oh oh oh. Seno ateli kuchiri hunzina. Matale mabuku na matawe ya iku. When I meet you the first time. Na huwa na wambine smiling. Ahela kwa wambewe hard time.